Tata gbãtɔ, Naman ditsa yi Elisha gbɔ. Elisha nye nufiala kple nyagblɔɖila gã aɖe si nɔ Israel kpɔ. Gbe ɖeka la, ŋutsu aɖe si woyɔna be Naman la va egbɔ. Eyae nye Siria srafowo ƒe gbeɖela gã. Eye Siria nye futɔ na Israel. Naman nye kalẽtɔ kple ŋusẽtɔ aɖe gake enɔ kpodɔ lém. Eva Israel elabena ese be Elisha ate ŋu da dɔ le ye ŋu. Gake Elisha medo hã be yeayi ɖa to gbe nɛ teti o. Ke boŋ eɖo eƒe dɔlawo ɖe Naman gbɔ be woayi ɖa le tsi le Yɔdan tɔsisi me zi adre be eŋuti nakɔ. Naman do dziku eye wogblɔ be mebui be ɖe woaɖi tsa va gbɔnye. Ayɔ eƒe mawu ƒe ŋkɔ be yeahaya eya ta Naman trɔ dzo kple dziku.